想要我的 shut night day Oh my god damn Learn first on the beat Learn first on the shit Oh man god damn Oh man god damn Learn first on the beat Learn first on the shit Oh man god damn Oh man god damn I said far too blunt And it looks like Bitches just my taco on a Tuesday Learn first for life No cap Kiss or slap Kiss Learn first on a beat Learn first on the shit Oh man god damn Oh man god damn Learn first on a beat Learn first on the shit Oh man god damn Oh man god damn I'm putting money We shoot off the ops Live and drop it on the tap I shoot on the clock Smoke girl himself Puts at me in a history I'm not so popular But everyone knows me Illusion You do bullshit I went to record a song Which cards это тати на моей кровати Сука я пишу на двух языках Bitch I use the stuff I smoking like Shia LaBeouf Learn first on a beat
Oh my god
Learn first on a beat Learn first on a shit Oh man god damn Oh man god damn Learn first on a beat Learn first on a shit Oh man god damn Oh man god damn Learn first on a beat Learn first on a shit Oh man god damn Oh man god damn Learn first on a beat Learn first on a shit Oh man god damn Oh man god damn What the fuck be You like stupid huh Fucking on your beat I'm about to the stream Fucking on your shit I'm best on a plane
Ha 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 ha